yalti suudu am libbi ɗiɗi tawi fay goto andana ɗum.
Ɗum yo seeda fo debbo goto cuutiɗo libbi kewɗi joni o mbiɗo pati inde muɗum Ale tindini wiide wona mere waɗiri ɗon tawene hakkillaji yimɓe hewɓe rewɓe hewɓe mere mere tan juppita cuuɗi mumɓen tawe daɗile kantiɗo fuu gala.
Mi e makko tampidi minen gaddi boɓɓa imma amin faa no Allah newnanimo jonkane o heɓi seeɗa o yoɓamo debbo goɗɗo. Min mi siide tan woni ko haɓɓani kam yambere fuu waɗayi hen mi waytiketo makko to caggal muɗum ga debbo mo ɓamoyi goɗɗo kasem to o waddi o kurtunoji muɗum ɗi si yambere fuu ko waɗay wala hen. Ɗum immini bilisa am so joppumi galle makko o libbi ɗiɗi.
To ɓamako ɗo yaade kay yottade sigu himɓe hewɓe kollitiwide debbo wona mere tan yuppirta joom suudu muɗum.
Rewɓel hewɓe so ana andi worɓe mumen wala bawɗe sanni wakkati fuu a tawan baasi ana hakkunde mumen debbo o ana wawi yaltude jaati suudu muɗum. Satudu a tawan gorko o dartako ko woni darde muɗum bangal holtinde debbo o na ɗum waɗandemo ko yiɗi. Debbo yalta suudu muɗum ka wana dabere. Rewɓel hewɓe heɓata teddawuli galleji mumen saabi muɗum metti ana wawi nadde hakkunde mabɓe li galle
ka noon e wi andinɗo kabaru fina tawa Seydou Diabaté gonɗo to Ségouto sababuji gaɗɗoji fa rewɓe yogaɓe joppo cuuɗi mumɓen wakkati joni o ko ɓuuri hewde fuu a tawa dalili fuu wala hen.
Le fina tawa amen ka wiyama debbo laato muñowo gaɗo amen ɗo hande rewɓe yoppigolɗo lawol fa laaɓi ɓe kolliti wiide kamɓe worɓe fuu ɓe potum ɓe jiiɗa yamirede wadde fey hunde debbo yiɗa ɓillare nokku fuu to o ɓilli o yaltam ɗum ne wona sababuji mbawɗi gonɗinede.
Suutade ana haɗa le sariyaji Mali e wi juge Ibrahim Khalil Touré tumbande TM3 dow sariyaji himɓe e galle hollitiwide wajibi noon debbo e gorko joddo nden no yoppugol suudu ana wawi latade sababu cergal e wi makko.
So wom e ɓamodirɓe joppuɓe galle tawi dalil fuu wala hen eɗum wawi latade sababu cerango jaati mo goto e mabɓe gonga muɗum tawatake hen. So debbo o kañum yalti ko o wawi heɓude fuu o heɓata kasen omo wawi ɗum jukkede jukkugol ngol sukaɓe makko o woɗɗintinte ɗum fa laaɓa.
E wi andi no kabar neɗɗa ko Abdoulaye Kone suutade wona ɗum woni ko debbo hani ardade wadde sini heɓi tiɗalla.
Debbo neɗɗo mo haltiditta arande yo ina muɗum kan e giɗiraɓe muɗum. So won caɗele ko o jogui neɗɗo mo hani tewtude mo haltiditta e muɗum tafoni woni inniko na ɗo giɗiraɓe makko. So jokkigolɗo lawol ka ko heewi hen fuu cerango yaltata hen. Satu debbo ana wawi yaade galle mumen heddo to ko Allah muyi ɗum ɗu ana wawi latade sababu cerango.
Sini neɗɗo suuteke heɗi woni ko joom suuɗo muɗum hani wadde dow sariya. Juge Ibrahim Khalil Touré noteke ngol landol
laawi mbawɗi jokkede so tawi goto e ɓamodirɓe yoppi goɗɗo o fa laaɓi ana naɓude ɗum sariya na ɗu wadde bindol ngol hollititta e muɗum no laaɓiri wiide debbo na ɗu gorko yalti suudu muɗum tawi dalil fuu wala hen mo usier goto tawi koyto fa hollita wiide o yoppama.
Diina alsilam en e chrétienne fuu ana goni dow hakkille goto dow kabaru suutogol sini ɗi diinaji ɗiɗi fuu ana kadi o golle ɗi koltiwide caggal joɗɗo haalaji debbo ana wawi wirfitade suudu muɗum tawi kaɓɓugal fuu waɗaka kasen.